message. Love soldier.
Chugura ni hiti, uze kuiba ni hiti, waza kishesha ni hiti, umaze moi feke rapa. Wanya ni hiti, wirukana ni hiti, wachugura ni hiti, wagwaromota ni hiti, waza kuiba ni hiti.
Yo, okaleta kanisa nisa, nika nawe, okazaho watala waba Kongo, walita miziki ya Kongo. Watulieba kama tubayala Hadiyo papa rapa Hadiyite love soldier Hadiyo go king nanza Grace figure ugachiro kizalawa Ahogechi mte kumanya class Lejite lecherao
Wanya ni hiti Wilkana ni hiti Zekuiba ni hiti Yona nubita hiti mazuri Onya ni hiti, wirukana ni hiti, waze kuiba ni hiti, vyona vyote hiti, waze kuchukura hiti, vyona vyote hiti, waze kuiba ni hiti, warumura ni hiti, sasumte ni hiti, vyona vyote hiti, wefeke rapa.
Levite, ozao waza radio, wajirangu hina voya ndire, kumuyamba jenda yine city. Kaligamba mushana gwatere wagambira impala nisi komune bwambala niwe kingi tori kingi ibona bakusigire ucimanyeje twena tukusigire love so jana nyukusigire papa rwapa na wakusigire grace sugar na wakusigire king nanza na wakusigire hey yeah
Tanaka ni hiti Yona vieta hiti 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 by hiti Hiti by hiti Yona vieta hiti Hiti Wanya ni hiti Wirukana ni hiti Oze kunya ni hiti Tanaka ni hiti Oze kuiva ni hiti Yona vieta hiti Wepala lepe rapa Lepe rapa
Visubambi kambu zerivite Nkubuzi have got you on that wa I have got you kutera remix E music ya iwaini Ninji manye jemane kwa asiri Kuzomu studio kujishisha Neda baba Sayonati Love soldier